secret star.
Hey, you are
Rana, baby. Kalulunji waku no munde unde. Kansubire nti joli nobulunji bwobwo butakadiwa. Inange chedi mwe wamenya omutima nafuna butunga. Nafuna bodyguard okumi womutima oguli delicate. I love you to the moon and back. Namanyi tolunaku lulicha kompe omoyo go. Na buli kibi ne kitanga fuba nze nkuwe kusanyuse kulawo ne tolanga muli omukwano nga notalinnya lyorana ube mikwano kafananyi ko ngandaga olw'ebigambo byo byewayogera ng'ompaga kyesaamanya nti gwakasente k'obala muli omukwano nga notalinnya lyorana ube mikwano kafananyi ko ngandaga olw'ebigambo byo byewayogera ng'ompaga kyesaamanya nti gwakasente k'obala. Yo why kasigale mungera fazali webagira nti nobody's perfect but you are perfect because you were like nobody and nobody loved me so I thought you loved me cause you were like nobody. Yekwe yali my one baby. Yekwe yali my everything. Kwe antumazi dola ululuo nifuna puresha. Kwe wayo yanga sina neola mensura kwe yonoria. Hakwe walie yongo kecha ngalie nongoka. Kwe mulavu ochoka wala yocherega. Muyo mukwano ngano talinyali orana ube mikwana kafana nyiko ngandaga olw'ebigambo byo byewayogera ng'ompaga kyesaamanya nti gwakasente k'obala nyo mukwano nga notalinnya lyorana ube mikwana kafana nyiko ngandaga olw'ebigambo byo byewayogera ng'ompaga kyesaamanya nti gwakasente k'obala.